Pena. Pena. E moyo pena. Pena. Moli sambili, soti kweza sambili, soti bweza sambili, soti swela ntima. Moli sambili, soti kweza sambili, mpako kanika kutema nsima. Trendi Kristu amati ponzita, Trendi Kristu amati lembita. Trendi Kristu amati puputa nsozi potimveta.
Pena ukasuntha nkufika pena pakanza kwa makuona mwina anthu nkumadzifusa kuti amene iwo kukhima kapena pena kumalingalira usanaganize zodzimangirira poti sudziwa kuti ena amakuganizira pena ukaona mmene wawathandizira iwo mu mtima wamakunyadira kusonyeza kusangalala poti mavuto dzanja umawagwira pawekha pena kumachirimika moyo kuti ukome mkulimbika pochita zinthu osafowoka pakalapakala mphongo idzichirimika ukamayenda mtidu dzimveka monga muno gona kukhomoka osatseka zikatero pamawa anthu sadzakuseka pena chikondi sunga chimvetsake magwero chimafika powawa ngati chibalo mzako wachikondi atakusandutsa kapolo iwe nkhawa bii mpaka nakufa ziwalo atakugwiritsa mankhwala mpakwiwala makolo akugwiritsa ntchito ngati kavalo pena nkumakunzunza ngati ng'ombe ya pangolo pena kusowa machokero pena zikatero zimafunika pemphero
moyo upena timakhumudwa pena timangolira kusowa tingowogwira ena mpaka kudzipha moyo upena simativuta pena timangolira kusowa ndingowogwira ena mpaka kudzipha komabe osachotsa moyo dzuka chirimika pita chitsogolo osachotsa moyo gwada pemphera khala mu chiyelo osachotsa moyo dzuka kondwera nkhawa simathelo osachotsa moyo zanga moyo pena moyo mafuna kunyindirira moyo madana nkumalira moyo mafuna kupemphererana moyo mafuna kupilira moyo mafuna kuongolirana moyo madana kusalana moyo mafuna sambiri moyo upena.